Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Dans le studio Tamani, qu'est-ce que Barouji amène et fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Talatari noga ine liur novembre itani 2015 jena yamdo suki du studio tamani mide tawa ili maison de la presse bamo konjoti no nodo kabaru juli yumar wa igalo on kumpititi wide fa hande ndarte rano wondi wakati jono holi tindi wide yele yimpele fa bibe honu yimpele ngape bonda idi ote radisot o bamo koto yele bingite ko honjo tope kuliti wide leno kofardi matme natu le ono no kuwe yimpele pa bibebe tangal ko kanko hore julir sidigal ni o wari leedi meddi ndi mom noddirta Macky Sall be kuli tiwi wakkar jono hore julidi benendi kanye dum wonon hore jo ministre ngabe to Burkina Faso tobe fu be gonno kenya do bomo ko do hollitinde wi debe tawda e Mali kuli tiwi kanko hore julidi meddi ndi o yide dum wonono kambe ambassadere gombe leedi meddi ndi be sakira mu en bara wakande bonando wadano le odir rati ni wakande bonando wadano le nokku noddirta ote radisson bulu do bomo ko do be kuli tiwi wakkar jono be ambassadere ngabe fu be biibe ngaran tawdede e Mali fa hab e jihadin kobe wakkati jono dum won kambe laami be otilaji leedi meden di be biibe kaani yidude dum wonon suudu sarwusu humnun kabar police ngabe leedi meden di wakkati jono fa den keba paabobe yalla hono haybere han wadire le otilaji sab debe kulti wakkati jono haybere ngi wone won ko wala to sécurité won kabaruji moddi mi jogini on do bete hande di bismillah modon e hedaade fa hande ndarterano wodi nokko faabe njowo jungo dum wonono yimbeele ngabe bonandaji do bomako do be kolitiwid le majjun dubbe do yimbeel wakande natano le hotel radisson gel de wiama won faabe bebe sobe kebi nadde sobe ngaddi do bonandaji hono wori Ousmane Diko
honja gongol beedore ke dole ila chakite yontere de kanyum e timode nyaloma kenya lugaji jamirama fa wadbe e wabbe war hore sappe jena le hotel gel njite hedibe le masibaji jadin kobe di orta ma holli fotoji worbe di don warabe jogera kanyum golli ka masiba kany e numero telephone fa anditindo be fu beeda fam le do lugaji gonda do honjotobe be kolliti jadin kobe di don be wombe be gaddi dande wallube be yaade e nadde le hotel gel fa jafina golleji ton policien anti walisu kurdo kewdo grenatiji le gollirde de andati go heddi beedo an wonda kadimi ande france be minusma be beedike e malinkobe le o golle gubal jadinkobe almurabitin waddi akmi kanye gubal dima ko masina dande fawarde e ansardin le o golle bonande
fa hande ndarterana wodi wakkati jono fa jungo yowa dum honon jokkube hendu ngabbe bonandaji do hotel radisson do bamako do non kambe dunki sariya leedi meden di be kollitir wide le majjundube kollitir wakkati jono be ngadan le horgol fa fame yalla hono wadi so dido bonandaji ngadi kede kanko no dutte do Boubacar Sidiki Samake o dum no horejo dunki e andal do kabaru bonandaji ngatte leedi meden di fa yotto jiadi kobbe ko halito e refi to
C'est une enquête qui
continue. Gonde wadde hor gongol hollitindi widno dum lati fuyo dum golle jaadi koobe non. Sabbe yimbe didon kambe garno le otengle be jogino malfe noddirte AK-47 de. So utti yite fewtude yimbele gombe tombe. Wakkati jono meden gonde wadde le hon hor gol famin pama yalla hono dum wadir yalla hono o do golle wori. Eden bawiid wakkati jono o tan hor gongol an wondi e yarde yeso. Ko yimbele wobbe kolliti widle hen ko tan be do yimbele be kala anglais. Ka ko min baye hollitindi widle hen wakkati jono yobbe yimbe didon nati e otti.
Formellement ident identifié comme étant des assassins.
Sakira bodo mbali netri mi jojumo do hala me bemal andengal mi noddirta face Facebook ngal.
Tamani.
Le collectif dum won kanko hore di ministre ngabe to Burkina Faso to Kenya o wari do bomako do noddirta Isaac Zida le majjo holiti wiide dum won no yimbeel Burkina Faso be fu ana tawda e mali hono bonandaji ngaddi to hotel radisson gel to kede ko halido hen do foccitango Ousmane Diko.
Yotini nelal kanaka Burkina Faso Michel Kafando hore jo leedi Mali Ibrahim Boubacar Keita yo wiide ko wadi Mali ko yo kala torri yo bibbe Burkina fu metta e o golle kebdo bibbe Mali le lefo leedi to G5 to adi ba ama fa gubal soldatsem joine fa ndarano torraji di e dow tajoral kangal gubal jointe yimbe kaaki fu kandi gollirede nyakataangal fa nafaka golle magal banga ko yaawi
kanko horejo leedi ndi o ibe ka hollitan wiyetegi ko wonduno yeruji makko dum wonon mo Senegal mo noddirta Macky Sall o ko hon dum won ambassadere gombe leedi meden dibbe yonki hono yimbeel mu en karba wakande bonandaay di ngadan non ko noddirte o der radisson gel hollitan wiyet be jide be do yimbeel furdu kolliti wiyet wakkati jono ngadan no ngatta fu fa balla mali haba e jihadin kobe kede kanko ambassadeur risi o ko halido hen do foccitan Ousmane Diko
les deux chefs d'état
kanan ko be dido mo mali e mo Senegal o kolliti metti mu en hejabe leede be yimbe Alarme 1 Massimina les Torangaka Ajmarande les Hôtel Radisson Ecolité et Bekedani Ben les Wonki Fawarde et Kanankobe de Leide Yonden Jetum et Inde Gubal Amengal Bedo Kanankobe Didon Yobedande Kala Fan Dentinen Dole Jmeden les Walde Feude et Humanibe Bonanda Torobe Yonartude Yolande Le Dabar de Rende Yonon Minka Jirumidun Konan me Hundoka Ministre Mali Darani Leide Gotte Fawarde et Kananke Leidindi Kanye Horebe Hedibe Mali Ana Kubindi Yarde Yeso Dolao de Ngul Nangi Yande Noga Leuru Juin
de 20 juin
wakkati jono hono bonandaji di ngordi e wadirdi le leedi meden di bonandaji ngadoji feewde otlaaji di wakkati furdu wono kambe laamibe otlaaji le leedi meden di be ngadi noddango feewde e laamo tinno haybo otlaaji di le majjondo holitaame de kawtalan haani wadde hakkunde mabbe kambe suudu sar wusi dum wono humininu kabaru policebe le leedi meden di kambe laamibe di do otlaaji do be kollitiwdi ila bonandaji di ngadno to radisson to otlaaji kewdi uddi le leedi meden di kede kanko noddirtel Salim CBO o horejo otlaaji di le leedi meden di ko haali do hen do faccitango Ousmane Diko
otlaaji fu uddi batte di torraaji yimbe celi yaltude batte kulul men gara yidude hooreji mawdo policien men kullita tiidalaaji di men gondi di kala ko yaata men kaalanabe men baawa heddoraade ni kana laama oodu darano rende men e golloobe otlaaji adi hollitinde andinode borobe leedi ndi heewbe banti wonko woni ton ko feewali den torrobe e puddali bonanda de men jahanno wadde bonanda otel arande de men noddi policien gendarmerie kany e gardien le otelaji yogaadi ngara ndoma men yo ben lomtondiranno ka dum e tawede hadali ko wadi motiko men taykiti geti dallaji kuncaaki yo dum wadi so mem natori e doma be wobbe gollanobe hore mu en goto fu yo temen nay yobete nyaloma fu yimbe ana kuli fa sanne hobbe jida fe yaade le otelaji di batte e be kula
jagal ko bonanda di ngadno aljumar jabbi non de hotel radisson do bomako do mi citede wiide kanko horejo leedi ndi o noddino boto juujuure hakkunde makko kanko e ministre ngabbe le majjundube kollitiwde yambereji kewdi wakkati jono dale leedi meden di yimbe le gombe do bomako do hodobe milile hen wakkati jono fa kebe famtaade do hen kede ko Ousmane Diko faccintini en do ko be do yimbe kali
le nouvelle dabareji bamadi ila de wattu keesa do hejande dum woni état d'urgence yingoni balde tati rende de fuddanande deseje du jipintefa hakkunde joni o dabareji keddidi di miden domti hono jirudani habbitibe ngala le gallewangal kase ana hasindina lamibe kuncan hore yimbe nakani gollidede se tawi monofu ande ko woni ko be jabadun mili jabani état d'urgence se ko wawa wadde wadi e jogala keesa hebante dum ana waji bini leedi yanke fu rewa sariya jogala goddo wala ton ci hakilom e dum feewi sanne ko taykitimi betay o soldat sen kanyi policien ana pale kewde le ngalurnde e hakilam sariya bamaka ka ana rewa do heewi dum wala habbitibe men nangude bombe tagu se ebe le ngalurnde
de bandits dans la ville.
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
ce kraba je yelodo ne les réseaux ngadi den puddiran dos en songo do be collectivité yite nangi ladde ton wakati jono ngedo yite du yama nge wadi ton bonanda ka wala fubi adama keddido le hen le lebbi jabbi noddi do be collectivité yite imiki do won de nokku no dirte da kay ka honne do won do di do nokkuji fubbe collectivité le lam en songo o woni wakati jono fa hande lamo haalay ko wadi so di do bonandaji ngadi ton ri ta songo to ngardam fa do burem do be kollitiwido ko yaat chapat en jaddom suko do wono be bonandaay di ngadi fewde e muude wakkande tiidalaay di gonno le sa haleedi meden di kanye ballira ton kaaki jangirde ekol le diido kaaki dubbe kollitiwido ko heewi ana le hen do wono no kayengaaji bikkoji kanye ko be kaani windirde wakkade jono fa yotto arkilaaji e kulle woy ko be kaani fijirde ngabbe wodo golle walde no dirten en da mali be bidu ko ni faanama wakkade jono fa be yalla hono be kaani wadde yir wera sukaabe se luto ngardam fa do segudo be kollitiwido ko buri million goto arkilla dum hokkitirato seguto wakkati jono dido jababuji ko kama ton kenen galmusad aji ko wattale hen ko don ya fa milliardoji tati cfa do dibdido galmusad aji isaid be bi ko ni fana mabbe do wakkati jono fa jawa yalla hono be kan habbe e jonte palle den se durito en garanti miniren fa do kuli koro do holita wede hejo keso bangi ton kenen kan go fa baade hono sukabe jokolbe gombe tombe no kan hibirde golleji le godo hejo holita wede be garan fa baade ko yaata uyne sappo suko jokolle dum woni sukabe jogibe dubi sappo jogon fa yotto dubi chapan nay no kani wadde ton yirwere demal be kollitiwide dido kabaru din dokkama ton kenyen se krabe kabaruji mo dimi jogini on do hande de hollitinde wiide fa hande kambe ngabe bonandaaji dido bomako do ebe jokki hendu be jita katafen won ngabe bonandaaji hotel mangel do bomako do hotel no dirtengel radisson konjo tobe do kollitiwide won yimbe alfa bibe be jarsobe kibnade lengel do hotel tagal ko Macky Sall iwi leedi meden di ko wakkat jonobe kollitiwido kanko horede leedi benen di kanyo horede ministre en to Burkina Faso tobe fuube ngari do bomako do hollitindi wideebe tawda e Mali bonandaaje ngadi le nokko dono ambassadeurebe yimbel mu en keddi wakande bonando wadano to hotel radio songel to hollitaabe be jihi be jidu dum woni horeje leedi meden di hollitindi wideebe tawda e Mali no habirta e jihadin ko be be politiwde kawtal an hani wadde handen do bomako do hakkunde dum wono laami wotilaaji leedi meden di kanyo dum wono yimbeelo suudu sar wusu humminido kabaru police ngabe leedi meden di be do yimbel be biye be kaaja wakkati jono heejoji kesi bame do hen jayel hono wotilaaji di kan hybrid le nokko secretary di wono hono kabaruuji mo dimin jogi ni wono beete hande di hollitinde wittan kedde heedade fa handen en garan jokkita do yewtere meden de